Obwakabaka bwa Buganda busomoka go n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde NEMA okwongera okuwolira awamu olw'okutaasa obutonde bw'ensi. Mu ndagaano esiddwako omukono Mbulange Mmengo, mulimu ne kaweefube atongozeddwa atumiddwa empewo bwe bulamu ng'agendereddwamu okusobozesa abantu okussa empewo ennamu. Bw'abadde atongoza omukago ogwo ne kaweefube wa empewo bwe bulamu mu Bulange Mmengo, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde nti n'essiga lya Buganda ery'ebika liri mu katyabaga bw'ataabeewo okufunfubira okutaasa obutonde.
Obutonde bw'ensi butukwatako butereevu wano mu Buganda. Abo mmanyi Obwakabaka buzimbiddwa ku bika, ate tumanyi nti emiziro egisinga obungi gisangibwa mu bibira, mu nnyanja, mu ntobazi n'eyo mu ttale. Bwe tutakuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi, ebisolo, ebinyonyi, ebyennyanja, ebimera, nga bingi ku byo miziro gyaffe bijja kubulwa we bibeera, era tutuuse okugwebwako emmamba, akasimba, emisu, ennyange n'emiziro emirala. Essiga ekkulu mu Bwakabaka ery'ebika ennamwe tusibuka, era ebituyunga ku Ssaabataka Kabaka waffe, tuyinza okulinyumyako obunyumya nambe essiga ery'ebika kasitatulagajjalira obutonde bw'ensi.
Katikkiro alabudde ku bikola ebiviirako okwonoona empewo gye tussa, omuli abantu okuzimba buli we basanze, kwe kusaba ekitongole ekya NEMA kyezizibe ekitaasa emigigi emito.
Tetutera kutwala buyonjo bwa mpewo gye tussa ng'ekikulu, naye empewo efaafaagana olw'ebikakka ebifuumuuka okuva mu bidduka ne mu makolero, enfuufu olw'enguudo ezo tuyitambulirako, omukka ogw'enku n'ebirala. Twagala twongere okumanyisa abantu obulabe. Empewo ejjudde ebifettefette erwaza amawuggwe, omutima n'emimiro, ereeta n'endwadde endala ng'entunnunsi wamu n'okusannyalala. Ate n'abaana abato naddala abawere bwe baba bali mu mbeera ewali empewo enjama, kikosa obulamu bw'abaana abawere n'okubatta kibatta. Era abantu abawere ddala obukadde 6 oba 7 mu nsi yonna bafa buli mwaka olw'empewo ejjudde ebifettefette.
Minisita w'obutonde bw'ensi n'ekikula ky'abantu w'ekitiibwa Hajjat Mariam Mayanja Nkalubo ategeezezza nti Obwakabaka bwongedde okunyweza enkolagana yaabwo n'ekitongole ekya NEMA era n'ebitongole eby'obwannakyewa.
We already have collaborations with NEMA. We've been working together for so many, about more than 5 years. Last week, but one, we got involved in the Wetland Day celebrations. We also have collaboration on wetland restoration and protection initiatives across Buganda. Our river Rubigandi Swamp, we work with NEMA to try and replant some trees so that we can restore that swamp which is badly damaged. If you go across Busega, Mityana Road, Masaka and Senkema, you can see how badly Rubigi is getting spoiled, and there is another one, Nakaiva.
Senkuru w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde ekya NEMA Profesa Balirega Kankwasa yeeyazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okulungamya abantu be ku nsonga y'obutonde. Mu ngeri emu, Profesa Balirega asabye abavunaanyizibwa ku byafaayo bya Buganda okumanya nti obulombolombo n'ennono bikola kinene nnyo mu kutaasa ebyonooneka.
Abakulembeze b'ennono bwe boogera, abantu bawuliriza era